chuka chuka lal kala ton bodon tawede le leedi malinde mangal mudum fu min joti on bisimla modon actujene amen nyaloma hande alan sapo e joyi lewru mai hitane 2022 me wondi do Ousmane nyali buli Ousmane no nyalirda
ali si se baswala ham an hada seliwana
alhamdulillah baswala amen ya rabbi Ousmane do joganda sakirabe amen be hande
le leedi meden de sukabe jokolbe kolliti metti mubben etid Allah hebugol essence bi o kabaran torabe sanne to bama ko do le balde didi sukabe jokolbe miji deke hono kani wadde fa kebana tidallaji rafu hebugol golle jogala no wadi le yamberde de berde be noddire salon international de recrutement entimini ran kabaru di halde hala tariki kale hala wedu gondu yamfulila
nyalbuli udugol keri hakune leedi malika en leede batti be dum beedade habu gondo hakune yidi sukan ukraine kala tike sababu tidinde hebugol essence le lindi
e non jati galle kewdo woni de o tidalla hewti le majjana hen duance bankage fa yottade yamfulila sukabe wombe le ne kuje ciude metti mu ben sabi e wi mabbe dun ana hadabe imade yade nokkuje be kasindini kedden ko sukabe yogabe wombe bankage e duance bi hejjame gombe ton
nous les élèves on va
sukabe jangobe likkolbe fu e moto yehital likkol ko heefu atan chulde kolli ana wodi e galleji mabbe so ni essence o tidi do natton torra mawdo do yar mabbe likkol fe won sukabe gobbe duwobe gelle bangi amen do wara janga beedo yentugo choko essence on natige sabe ko heme be wasi warda janga jati menen sukabe me tampi hanne sanne sabe titala o essence sabe dina beta fu me yi choko essence anam beedo duudu torra mawdo do jomere galleji amen
de charge de la famille
sukabe jokolbe chapantato on jogibe projet ngai jangidama libbi nay e academy sanova hono be ngatta faabe golle na horma
e non jati fanda o programme Sanova yo yirwinde entrepreneuriat jeune dun ko way latat sababu yirwere leydi meden di
le wi beedo sukab jokolbe chubabe odo anniya waran walude be yottinde projet ngaji mabbe di ambassade etats-unis won darani do musaka golle fa beedo den faamu kedo den mamadou samaseko sitasi debi
worbe sappo en jeto e robe sappo dido ngoni janginaabe e faminaabe odo projet o yu do kulentereji hono waltingol tundi manaji jogola laddeji e demal bangal angreji mbo wadidi tagal dedo jande hawrbe be holtivide be durke famu ko heewi
me faminama honenne cioggo wadirte ngal gollal faabe amen me hebbe andi kulle heewde me andi be gobbe dum won be ngal gollal amen entrepreneur akum
ewi mohammadou abdoulaye traoré hore jo sanouva fana mudun yo janginde be do sukabe imadraji tinare ele habo waltira wakati
c'est un projet projet ana dogado kulleji nay go mudun do kabaru nukuje itbel mudun do kabaru woni ko wadata kurangaaji kisi bangudi tatbel mudun honane nyamar e welcita nato hunde gonne netbel mudun ana dogado kabar demal
kawrotal ngal temmi do totugol ngenaari jeune enjoy be projet mun en kebi bural
le gollol atol fa hande nyaali buli won jooda hala ngado hakkune yimbel bamobe golle tewtobe golle dum wadi aljumaare asaware bettinde bamako dum
non jahd dum wadi le yambarde berde be noddirta salon international de recrutement le balle didi hawrbe hanbe mijjiteke honobe kani wadde faabe kebana tidallaaji hebugol sukabe golle jogala
ko buri sukabe jokolbe narobe golle uynay nayo ana wonno galdo jidal mo entreprise emploi et moi landini fa be dor den famu kedo den ko salisi sugo hebani en do hendo fechtaamo mamadou samaseko isita sidibe
leedi mali e wi mamadou sanogo horejo golire humaninde hebgol golle lolire emploi et moi adadu jeune en be ngara golle be yawti noga e gooli temdere holtiwide fanda golire mako yo bututude odo adadu o
initiative afin
de dirigeant taji bi ngal ala nato sabe fa ba de suka ko jogol ben hebude golle bututude semmi jama wala e golle ne arandira ngal koftor ko kul ugnaaji joy yi on sun wati amen tagal mudum ne watti ko yata yi tende jiddi e gollal kuma dum tiagal ngal kortal hebde bobde watti sulab fu e gollal ni entreprise ngaji tewdi na kambe kan entrepreneur du e kortal e
gollida entre eux
o rosalon o na jogi nafasane dum woni ko holliti fedde sukabe jogi be diplome ngaji tewtobe golle kedden na seydou dumbiya kanko ni secrétaire général fedde de
accident en gollal lobbal hawnanu ana hebe hono le di carte nanal mudum woni fi allah ko wawa furde kortal hakune sukabe me yi handal de ngal kortal yimbe hewbe be me wawi gollude e mudum
kortal rendez-vous ngal latike sababu tutude golle ko buri unyaaji dido jeune en dum woni ko holliti landini be denno yila mabbe yawtude oro adado o le do kortol lado bon
dum nabata en jonka yotere amé minimag le minimag amé nyaloma hande o nyal bulmi jaran kinyiba fami kala hala rafi hubugol golle sukab jokolbe
e non jati alisi se fay etawede min dor ngaji nokuje kewdo do kan itete won le cercle holitama wiede doni conseil local jeunesse holitibide sukabe ko buri chapande njaton leete men dor ngala ko golla dun ana mettibe sanne umar way galon nilado meden yari ton andi ko hebinen do faccitango mamadou samassi
horno le nokuje gediidi leydi ndi caɗele heɓugol golle no heddi laataade sugulla fedde conseil local jeune en keñeba wi horejo CLJ Ibrahima Traoré ima daraji yottaade gollirɗe yigaji leydi na gondi waɗeɗe ka noon minim siti ko gollirde mawde nde salike ɓamdu e golle jokolɓe nokku o
meɗen wondi e lamdade société ji gollanɗi ɗoodi tinno hokka amen gollal nafagal amen soni wala ɗum société ngaji ɗiɗi gollanɗi to kangere ɗo ɓen yooɓa amen de e hiisake amen sanne saabu dina koɓe hokkatama ana fanɗi dina nde ko mais han heɓde le société mawɗum ɗo keñiba ɗon
fewde ka ɗo tiɗalla jeune en heɓa keñiba na gondi yaade le nokkuji damaji ka noon yo nokkuji ɗi yimɓele heɓɓe mursata hen yonki mabɓe keɗɗana fa hande Ibrahima Traoré
to kangere ittete ɗon ɗon woni nokku goto hannen to sukaɓe jogoɓe lam keñiba fof doginta hannen temedere sukaɓe jogoɓe fa tawa cafanɗe jetti fo acci jande acci durgol acci deman ana hinni asude gueɗe na tewta kange leyɗe gueɗe kangge ɗe ɓeɗe yawi heɓde kalsi ga ɓeɗe yawi mayde ɗum
fedde conseil local jeune en ɓe na waɗa noddago fewde laamukoɓe wajjibinde ɗeɗo gollirɗe yigaji leydi ɓamdu e golle sukaɓe nokkuji ɗi ɓe goni muɗum
nde hello tariki amin ñalawma hannde o min jaran yamfoli lafa min kala haala wendu kayɗi ni nule gendi
noon jaati ndu wendu holitama wiyede yama toon illa hitande 1736 wi Dawda Bari Sidy Bé o conseil Amir Yamfulila holti wiide ndu wendu dabaji gon ley muɗum kayɗiniɗi hono gabbi kañ e ñaaki fa ɓeydor eɗen faamu keɗɗan Dawda Bari Sidy Bé
joƴƴinɓe ni gendi kan e yimɓe yettireɓe bambaɓe kamɓe on ko kaalde kawri gindi wonɗi le saare nde ta hewtidan fe goto torra ga neɗɗo fo immiɗo ɓame anña bonɗo naatile gendi amen ndi ana miiri wadde ko boni a tan ɗi ñaaki immoton liwa jummu ko ɓuuri hewde jummu wawa waddude baasi so yaltude a tan torra ɗum ko jokkata fa to haadi ɗum woni saabe ñaaki ɗin natanor ko saara amen aran noon so ñaaki ɗin fuɗɗi ken wallude mawɓe amen e yaltinan baggi ɓe fija ɓe holla seyo meɓɓe hitande fo meɗen waɗa go fijo fina tawa amen saabu dina ɗum tawagal amen wonɗon ga ko ɓuuri hewde e muɗum fo worɓe tan yaata ka e rimɓe ɓen ko yaata on nokku fijiya debbo yaata toon beylo yaata ñeeño yaata hay ñamde defteen tonndu ndu so wala menen fe goto wawa ñamde ɗum fewi sa a wujji hunde wadduɗa wiɗa a hokkitiran nde ñalane ko ɓuuri hewde e muɗum fo sa a hokkitiri ko tew tawa jabata ko fewi
ɗum naɓata e bilki sambe calɗi fiigol ballon hakkunde cuuɗi e école ŋaayi hawrintinle oɗo wakkati équipement yi cuuɗi école fondamental lycée kan école professionnel joylato
ɗum imma dara promoteur lycée franco arabe mama hamadou traoré
ɓe wima ko fana muɗum woni fa dewral ɓeyɗo wadde hakkunde sukaɓe l'école ɓe keddo ɗu e jande chaka jara woni surveillant lycée franco arabe mama madou traoré joylato ɗumirana kilo mayga ko yeyno to ko landodire makko
c'est pour yo yalla wellude hakkille ɓeɗo sukaɓe lekkuyɓe goɓo tottete uñaji sappo ɗiɗo ɓo uñaji joyyi tato ɓo uñaji tati komin darrata jeunesse o yoɓe jogoro figol ballon noni sababu ɓeytogol jaam e dewral e kulintereji kewɗi ene mbawi ɗum wiide oɗo jeunesse o nawtorade kabar ballon o ononi gueɗe jandeji mabɓe onni hunde yelwino calɗi mabɓe
personnel
ñaali ɓuuri mine mila jonka ɗo mi kaddete sembe kabaruji ɗi
noon jaata sakiraɓe ɗo gonɗo limal fo e maggal muɗumen jooti on Alicise andumi a jootama sanne wassalamu